@hachimsafil.com.
Oh, Don Essence, Le Vibe, Lodi Muziki, Le Christina Daiche.
Oh, my.
This is Essence Vibe.
Oh, dear. Pia wendo rafiki yangu. Oh, dear. Mkombozi wa stresi zangu. Oh, dear. Pia wendo ndugu wangu. Nataka nilewe leo. Kichwa ni mina mambo yangu. Oh,
Magereka Oze.
Pia kwani una nini nikisha leo mbona nalia? Yani napata mawazo kichwa ni mengi ananijia. Nikilewa zinashuka we una nini jamani dia? Pia utaki vimoto we unataka wenye mikia. Mama ye
nikilewa napata ma confidence.
Sula ye
nikilewa napata kavaibu.
Nikilewa nachangamka kido.
Nikilewa napata ma confidence.
Zuna ye
nikilewa napunguza mawazo.
Malaloyo
Meneja KB Hamiri Salimia Shangazi Fei Tajiri Haneshi Salimia Twalibu.
Mama wakubwa wanafaidi. Sombe wakiagizo vibia vya baridi. Piata musala ikikumba na nawidi. Maliza na shisha hakuna cha zaidi. Nikisema niziache pombe niwe siriazi, ila nakumbuka ulevi wangu mini meifi kwa wazazi.
Pombe inafanya niwazi mengi hiyo mbona iko wazi.
Nisha wazaga kuna siku nitamiliki mimi mazi.
Sugar Queen
Bia kweni una nini nikisha leo mbona nia? Yani napata mawazo kichwa ni mengi.
Oh, na bia nikilewa zinashuka we una nini
ya nikilewa zinashuka nini ya utaki vimoto we unataka. Oh, bia mama ye
nikilewa napata makofidesi.
Sula ye
sula ye
nikilewa napata kavai.
Sula ye
Mama,
oh, Irene Jerani,
Lordy Music on this one.
Ili, Viti Kamondosu, Mati Daddy, Lordy Music, Essence Vibe, Sugar Boy, Sound Trippe, Nazaleti. Magereka.